Vibe Studio.
No, la mate.
Yop. Shauria Madam Cho. Bruno Zatito. When you are gone, think it out. First, as in the top. One, I give it. One, I won't know. American Gideon. Waka kusi langa kendo wa monke Christi ni vivi Waka likosia sombe, sombe Mary mwenda we Wamase wane Bosi komusioka Masiti wais ah. Zinzi ya kisenge Wesenges
Tito.